wani wale nyanja nongwa mukatebe ewenu wanyika. Akati weta mitwa mwera tulina sanyu na ene jongenzi tewali mirembe kumbanda ba gumira kuwewo wafumbe abakuwa kama bali bamubale mwa omulimu gwabwe tulaba teredde bayiye kutabula okusirika kuwangula bingi nnyo ab'ebigambo fuwo beewale kuba teri kalungi kujja mwabo omulimu gwabwe kwonoona
omufumbe okunyiiga kuba omukwano
ebweru wanyika
tunyiiga nnyo banaabaana booleka musayibwo
ebweru wanyika
n'aba bakuwaga tobeesiga
bakwagala ndi
ebweru wanyika
tudduke pi tyogenda nosangayo miko
ebweru wanyika
bwe tusala bwakamala ekikulu mwetala nnyo nammwe
ebweru wanyika
ebizibu bingi maka era bigenda na kwewabula naye kwekola eyokwemalirira erabike kunyumira kubanze kyemmanyi nti amaka ebigayuza bingi naye kwenenya awaliwo ekiganye kyekigawa kuguma naye gwe wabivaako byonna amagezi ogajja mu baferiya kyokola nkirabanga mugumba kwegeziwaza tuyalumu erisa
omufumbe okunyiiga kuba omukwano
tunyiiga nnyo banaabaana booleka musayibwo
ebweru wanyika
n'aba bakuwaga tobeesiga
bakwagala ndiwo
ebweru wanyika
tudduke pi tyogenda nosangayo miko
ebweru wanyika
bwe tusala bwakamala ekikulu mwetala nnyo nammwe
ebweru wanyika
kasera kuba manyumirwa nnyo ebifunne tobetegera gwerabayo otwalaga nti alumwa era siba kuwagonobe lwakyabeera omukwabo gwogenza bakuseka kati wafuuse namboozi ezitwaliriza omwengerayo weddeko zenna babbyu teyokyonoona
omufumbe okunyiiga kuba omukwano
ebweru wanyika
tunyiiga nnyo banaabaana booleka musayibwo
n'aba bakuwaga tobeesiga
bakwagala ndiwo
ebweru wanyika
tudduke pi tyogenda nosangayo miko
ebweru wanyika
bwe tusala bwakamala ekikulu mwetala nnyo nammwe
ebweru wanyika
nga wanyika nga wanyika lunaabagambe
ebweru wanyika
nga wanyika nga wanyika Patrick obagambe
ebweru wanyika
nga wanyika nga wanyika Stisha bagambe
ebweru wanyika
Gambe.